episode, tuko episode ngapi namba?
Sita.
Number sita mgongoni, guys. Welcome back to Town Daddy.
Double ni six.
Asiungecha kwanza ni malize intro yangu.
My bad.
Oh, sawa. So guys, welcome back to Town Daddy. I am Makumi Tabitha. And on my left we have...
Shakespeare.
Oh, do you left and you said gani?
Lazima kichwa yangu ifanye.
Ah, please. On my left we have...
Shakespeare hapa.
Uh-huh.
Preparing for...
For Dabi.
Dabi.
Ni Dabi kwa tu wangu.
Tunajua tapatana tu hapa. Hii nimevaa juu my boy jana alifunga.
Okay, sawa. And on my right we have the one and only...
Wewe!
Farwa Moroni.
For real?
Ah, sijui bado.
Sijaua
bado.
Lakini tunamaliza season.
Squeezy. Unahama. Mimi ndio nafaka on your left. Mimi ndio left. Mimi ndio super left hapa.
Ah.
I should be on your left side.
Bad joke. A very bad joke.
But I'm left footed. Handed kila kitu. Brain.
But still no.
Yeah.
You're still on the right.
Ona tiki vile super left toka amekuangusha.
Ah, usijaribu kuingililia left.
Amekuangusha kwa hii intro ujaona.
Oh,
what is it? Hey, yes.
Mnuko asema unasema ule left mwingine, I've never considered.
Hapana, anasema huyu left wako.
Yeah. Una change team kwa udem. Ano amesema.
Mimi si change team.
Sikiza, ano amesema, sahi tu nikiweka simu chini. Anasema Makumi ni a gore fan in this guys.
No.
And hey, we take that so.
No.
Kuna evidence.
No,
kuna
just picture. because I like gore, jazzy a gore doesn't mean I am a Karibangi Sharks fan for life since I was like this.
So if you're to put in order Karibangi Sharks, Murang'a Seal na Gor. Which order?
For reasons, for my own safety, I'll not name any other team. Ni jueni tu ni Sharks wewe. I will
tuko na evidence last week. Last week episode alikuwa shasema vile Murang'a Seal ni ocha akifungua dirisha hivi anaona wakicheza. Sema hiyo last week.
I love to catch up. Acha
nisiruka.
So by the way, Makumi ndo jinx. So
hapana, Missy yeah. Jinx, Missy Jinx.
United so, trewa KPL.
Okay. So on to other news. I don't know how to put this. Oh, just saying a quick recovery to Arthur Gitego. Alikuwa na yeah, some things happened to him. He was attacked and he's recovering, so quick recovery to you. We hope to be seeing you on the Mashemeji Derby game and bring it on. We want to see a full team. Jackie Lamto akiwa ready.
Even after that, he played
imagine
this week.
Yeah, he played yesterday.
Mm. Yeah, so shout out to him. Anaji tuma, inge kwa mimi.
Yeah.
Oh my God, no, I can't. But yeah, for the love of the sport.
Guys, and literally last week, tuliko tunaongelea story ya security of players and stuff. I know yetu likuwa more of the stadium, but sasa ni general.
Yeah.
Like this should just be something that applies generally, like surely mazi. Eh, security.
Your security is mini. Yeah.
It's a big deal.
It's sad. Because just imagine losing like an integral player. Not even an integral, a player. Just generally. In general. Mm. Yeah. So, yeah, it's sad. It's sad, man. So.
Yeah.
Any words?
QR, my G.
A QR, oh my God. So, quick recovery.
QR,
nini. QR code.
Wow.
Tulikuwa na browser QR code.
We had some chit chats. Tuka agree. Tutapatana in the middle of the week alafu sasa kwa derby.
Uh-huh.
Yeah, so hopefully kila kitu itakuwa poa. Hopefully it'll be ready to start kwa derby.
Uh-huh.
Yeah, we need a proper game, man.
Okay. So yeah, Degs, over to you. Tuanzie.
Yeah, so the boy played and he actually had... So he had a chance, yeah?
Yeah, second half before...
Yeah. We'll get into that shortly.
Yeah.
When we're speaking about...
FC Leopards. Maningwe.
Vile walipatia poster, a run for their money. Yeah. But today we need to start with your team.
Oh my God.
K-Sharks. K-Sharks have been on a roll until this weekend.
Kariobangi
ni
Omena.
We did not lose.
Kuna mse moja li predict. We li predict draw, Sheng.
And I got it.
Yeah.
Walae.
I got it.
Na karibu chakopa kofi. Vilo li sabadro.
Bro, adi alianza kunidis. Relax.
Bro, usipanic my bro.
I knew. Yeah. Usipanic my bro.
Ni sawa. Acha nikwambie this same people.
Tell us about your team.
No, yeah. This same people drew with Kakamega. So sijui anaongea na sema nini.
First of all,
awali draw na Kakamega.
Ataka so we bit off. Last week blue lenza story ya Kakamega omena. Hey, you kitu mepata miguu sasa. Hey, kila mtu sasa.
Kila mtu anaita Kariobangi omena.
Sorry, Kariobangi omena. Eh? Yeah, kila yeah, mtu.
Aki, but no, me don't want that nickname to stick. It's so bad, man. Miss Julie.
Na bado.
Apana.
Na bado.
We are sharks. We are sharks. We are very good sharks.
And omena are small sharks, so.
Acha, Didi, which one, where do we have sharks in Kenya?
Eh? I don't think we do.
No, we must have. In one of those
wasini.
Marine, yeah. Wasini,
like
it's here
marine, is seasini sharks, na seals. When have you ever heard of a seal in Kenya? When?
That's
true. See, throw shots,
but
lakini,
sharks yes. are much easier to find than seals.
Lakini, kuna sharks kwa Kariobangi.
Eh?
Sharks kwa Kariobangi.
Kuna kwa samaki kubwa, but si sharks.
Unajua, jine inafaa kurepresent pali unatoka, eh? Mm. Unatikisa kaa sekanzo ya sugar, uko atleteza maskari, you see they relate to it.
No, but then kuna place Kariobangi use wa nini samaki.
Yeah, yeah.
Mbuta labda.
Alikona kusama shark.
Zote, urenge, mbuta.
Omena.
Oh, si wanauzanga saa kuku na fish, zote. Place flani inaitwa Kanyama. Unasikia diko yo jina?
Yeah.
Kanyama, ikona Kanyama mahali. So, kuna kasharks.
So, omena, yeah. Omena is actually more
is like relatable.
Skia. Yeah. Think about it.
Salute 100%.
No. Ah, paila. No, we'll not.
Aya, we'll talk about team yako basi. One draw.
Yeah.
Na Kakamega.
I think it's okay for me. I would have loved for us to win.
Okay.
I would have loved
last week you're not accepting a draw. Let me go. Let it's okay.
Yo.
Last week
kuna team plan imekuwa Hamad. Nikasema I'm much better off. We'll talk about that team, but honestly, I'm not like angry with the draw.
Mm.
Plus, Nishikanda, it's good for once to see someone new on the score sheet.
Mm.
So yeah, tumeshina tukizoyaki na masaba makwata na nini and. So, shout out to Shikanda.
Unasema alifunga boya ganacho, so bao ni kali kuliko game.
Ronaldo-esque. As in, we will accept anything unless it's a draw. Unless it's a loss.
People are shameless. Shabana washinde game 3 points. We umesettle to na draw. Imagine Nadi Shabana
washinde. Kila mtu apigane vita yake. Kila mtu washinde games zao. Shabana wako relegation. We are not in relegation.
Mkoboto.
We are not fighting for our lives. Yani, we are not fighting for our lives. Wikitu chati
nazabadlisha mtu.
Hey, yo.
Ukitoka relegation doesn't kune. Life is different.
We have been struggling down there. So any chance I get to brag on my team, I will. Shout out to Kariobangi Sharks. Shout out to everyone. Our captain. Kila mtu nisianze kwa name, but you guys know yourselves.
Tunaanza upya!
Tunaanza upya. Yeah, that's true.
Sheng,
yeah.
You had so much hope in Kakamega. Ata kabla useme draw, kidogo likuwa ndakusema wanaenda kushinda, but ukasema hata tuniende draw.
Niliwa urumia.
Yeah.
Juu nilikuwa najua game walicheza versus Gor. The previous week. Relax, bro. Sawa? Niliona game walicheza the previous week. So I knew they had a chance. But
yeah.
Kariobangi Sharks, on the other hand, bol yao, si unajua, mawantu nini. Unajua stai kuongea vibaya. Leo staki ya ni box. Nimeona alikuja na gloves leo, alikuwa gym. Staki ya mchezo.
Ndaonyesha shati yenye nimevaa. Kali sana. The best boxer in the world, man. Sara Achieng, shout out to you.
Yeah, yeah, so ni draw ni poa for Kakamega Homeboys.
Yeah.
Kariobangi Omena sijui ka roho zao zilitulia na draw. Juu bado wako number 12.
12 off.
But
12 off.
Hey, it's okay at least ali. Unajua angepigwa sasa nayo leo makombora angepata. Angepata dawa yake but.
Hey, yeah. haters.
Uzuri, uzuri yakuwa 3-point collector kama mimi.
Teams zako mbili zinafuatana. Muranga Seal na Kariobangi Sharks.
Kwa nini umesema Muranga Seal ni timu yangu?
Si wewe ndio ulisema last week,
Chief Jinx.
I know I like them but they're not my team. My team is Sharks.
Hatujakata. Mimi nimesema your teams zinafuatana.
Okay, yeah, Seals. Wewe walilimwa.
Yeah. Kwa hayo machache regarding your team, we move on to Guinea Wasekao, Gor Mahia.
Ngoja kwa nini tume cruise past hiyo nini ya Seals ama
trio? Seals tutaenda huko. Tutaenda huko, relax.
Sawa.
Relax.
Pole.
Utaki tuongelele champions.
Squeezy show imeendelea mazimba kwa kuna order. Hey, ukiruka sasa producer atatumaliza.
Utaki tuongelele champions?
Aha. So Gor Mahia alienda pale nzo ya Sugar. Wakafanya ile kitu.
We did.
3-1 victory.
We did.
Makumbi is disappointed in your team because alisema if it's not 4 plus.
Yeah.
Apo me.
Yeah, shida yake mi bora Bryce alifunga.
Exactly.
Bora Omala alifunga. Usinishike wewe tulishinda. Hamna points tatu kwa sisi. Yeah. Bora Bryce alifunga.
Yeah. We have to give one minute to Bryson.
Yeah, bro.
Shout out to Bryson. You are ace.
Next week tukirudi hapa. Tunajua Dabi najua Bryce atafanya mambo yake.
Yeah.
So
100%.
Yeah. Musa Masika, like the previous week to venye nilisema. Musa Masika had an absolute game. Sharif Musa the same. Omala alifunga at last. Second half kienda kuisha.
Unamhitaji hiyo mtu
Omaland. Yeah, proper player. Na jo tuli consider penalty, yes. Before first half hapo dakika I guess ya 20, but yeah, 3 points, collection of 3 points continues this weekend. Na najua hiyo inatupa motisha kupiga nzo ya najua Silti walio wapiga bao mingi. But yeah, bao 3 points.
Like as a Gor Mahia fan, do you feel like there's pressure for Omala?
Ile ndio unajiongelelea.
Unaona hadi nimefungua
mlango za Gor Mahia fan.
Oh my god.
Endelea iliza swali.
Hey, hizi agenda zenyu bana. As a Gor Mahia fan, do you feel like there's pressure for Omala? Because you know Tito amekuwa kikuja at a fast pace. Tulikuwa na Francis Kahiro, tulikuwa na Eric Kapaito. Na unajua last time he missed the golden boot by a whisker tu hivi. Do you feel like by the end of the season bado tutakuwa tukisema Omala is the top goal scorer ama unaona like it can slip out
with,
of his
with
hands?
with 6 games to go, Kasko say 6-7 games to go, I think he'll pull it through.
Si tumetoka game week 26
tukayotuko 26
na zinafaa kuwa 34. So it's around 8.
Yeah, so
6, 7, 8.
I know. Hopefully he'll pull through. He hasn't had a decent season. Siwezi danganya. Kuna games amekuwa kilak. Kuna games amekuwa kikam in clutch.
Yeah.
But yeah. Personally, siwezi complain. He's still young. He's 22, 23. And najua with time development ya players sometimes ina take time, so kuna vitu mpya maybe ana learn from these older guys. Kina Masika, kina nani
Chris Ochieng, yeah.
A competition ya Chris hopefully itasaidia in future. And yeah, I still saa zingine mi nakasirikanga, yes nini, but he's still our boy, man.
Bro, si panic my bro.
Do you think like the style of play a Gor ina facilitate him to score more goals ama they should be like venye like wote wakipata ball wanapea Umalana score because he's a good target man? And like what else can I say about him? Like
one,
he's that guy, if you bring him the ball you know he's going to score.
Yeah.
But involvement in the other trying to create chances for him or for other people around him, it's a bit lacking. So do you think like in order for Gor to help him win the top goal scorer, wanafawa change their style to facilitate Omala?
Me thinks nini wanafaa ku involve more, like the the style of player tuwezi cheza hii ball tumecheza hii season next season.
Mm-hmm.
Walai bila tuwezi police wakiwa na babu nani wakiwa na nani nani wakiwa na nani tuwezi cheza this boring football tumecheza hii season. So I think tunafaa kumu involve like a bit more kwa gameplay yetu, kwa hizo chances anafaa unaona venye stay ku mention nani ana drop nini nini, but
player mention, kwa nini utaki ku mention
sivyo? Nitarifa kwa ligi ya nje na
oh, tuko okay.
Yeah, so anafaa kuwa more involved kwa game. Mm-hmm. Like kwa build up nini nini. Yeah. Nini. Yeah, hopefully next season kama tunapata a new gaffer ama ka gaffer mwenye anabaki, hopefully atakuwa na a new philosophy next season.
Yeah.
Na yeah.
Sasa nini nikwenda kuambia mazungu funika sura yako na hiyo mic.
Oh,
my si bad. Ufanye weka tu hivi. Fujo ulifanya last time. Hapo utaki watu waone sura yako. Eh?
Wewe ni hata amekuwa madigaga.
Eh?
Madigaga.
Unaweza kuwa kuna potential hapa kwa
nini na wewe. Ana
married man.
Kuna who's married?
Married man. Yeah. You're married.
Just clarify.
Nilikuwa karibu kusema the C word.
Oh. Wait, so baby, weka songesha leta hii mic hivi. Tunafanya production during podcast, msijali.
Hivi.
Tunajua. Ilete tu hivi kabisa.
Shuri wake.
Ilete hivi kabisa. Hapo hivyo hapo kwa blue. Unasikia hapo hapa? Hivyo kabisa.
Teremsha chini.
Alafu na ukunja the other side. Hivyo.
Okay. Mimi kwa hiyo unasema iingie ndani.
Yani itoke hivyo na nje, hivyo. Alafu I point juu, mic I point juu.
Okay.
Mark hapo.
Video?
Aya, mic iko nini sasa?
Hivi sasa.
Yeah, so, bado tuko kwa I point ya Omala.
Yeah.
I think,
mm-hmm.
Okay, hii ni kitu to me, probably an assumption.
Mm-hmm.
If you know that your player was going to leave, because for a while we knew that alikuwa naishia,
yeah.
You had to find a way of like, okay, he was really crucial for us last season to tulishinda league.
Mm-hmm.
We need to find a way to get goals in this team
without him.
Mm. Yeah. I feel like, or maybe this is just something that will have happened with the coach. Aseme tu, itabitisa tuanze, we start getting more goals around the team to find a way we are spreading goals around the team.
Mm-hmm.
Maybe that was his plan all along. Like in the middle of the season, if this guy leaves, I need to plan for moving on, the future people, moving on without him.
Yeah.
Now that he has decided to stay, or not decided, but ilibidi abaki.
Circumstances, yeah.
That he's still going along with the plan, because it's looking like he's not going to stay at God.
Yeah.
You know,
so by the way, his bro is in Mali. His younger bro. So, alikuwa anasema ni mtu alimwambia, so alimwambia his bro ako poa in Mali, bado ball inachezwa, so yeah, hopefully Omala pia atapata a chance to get out. Yeah, hopefully.
Yeah, so that's what for me, when as if I was a coach, I'd have to do that.
Yeah.
It would actually be very stupid of me kama coach kujua one of my best players anaishia na sina plan ya akienda
tu
tutajaribu to create magoals.
Jua hata ukiangalia tu venye unasema goal distribution between players imekuwa hata si strikers wanafunga hizo bao zetu. Ni hao midfielders, kina Usto, kina Sheriff, kina nani. So yeah.
But I feel like in a way hata Omala akienda, God will still be okay. Like with the people that are in there right now,
Sisi.
You can always...
Sisi.
Kwani, what have I said?
Sisi.
Sindiyo, Sisi wenye
tutabaki.
Iko ndo vile una lala.
Iko ndo vile joke inapitanga
hivi, inapitanga kwa inyo
vile. Because mimi nilikuwa serious. Na nyinyi mnasikiliza.
Bad joke.
In whatever. But I was saying, like, I don't feel like Gor Mahia wata struggle that much, because the way you look at the team, you know there's goal scorers around Omala even when he leaves. Like, you know, there's always going to be a person to create chances. You know, always Rooney atakuwa huko mbele akitry to create chance. Unajua Osto akipata hiyo ball lazima atascore. Unajua Chris Ocheng, unajua Musa, unajua Sharif, unajua Bryson. So yeah, but it's It's good. The score sheet was nice. We got some people who deserve to be on that score sheet. So,
yeah. Gor Mahia and...
Joy is coming. Guys, Joy is coming. On Sunday, Joy is coming.
Your games you can on a Kisha draw.
Where on a Unazaini Karibangi Sharks?
Kogalo are now on 54 points, yeah?
Yeah, 9 points.
54 points, yes. 9 points ahead of Police.
Yeah.
But Police are hot on their heels.
Vibaya sana.
Hot on their heels.
Yeah. Don't give up.
Walipita Bandari. Bandari was second.
Bandari.
Yeah. Bandari was second.
Ilikuwa Taska, alafu Bandari. Because Taska was ahead of Bandari because of goal difference.
Oh, yeah.
They had the same points, but...
Yeah.
Yeah.
So, yeah, we need to go into that. So, our title challengers. Apo sasa tukona Bandari, wenye walicheza bid kuilisha 1-1. Na KCB wakacheza Police. But the Police wakacheza KCB. Since we're talking about title challengers.
Yeah.
So, Police walienda pale KCB, pulled off a slender 1-0. I game ilichezwa wapi?
Ilikuwa Police Sako Stadium.
First of all,
Afande Stadium.
Hii ni kama second of all, ama 15th of all. Tunafaa kuongelea hizi pitch, bro. Ai, hii story ya double header mazee atuzani. Atuzani na story ya double header. Sasa, kisele pitch imekauka ni saa, double header inawezekana. But sasa kama ile pitch ya macha, mazee double header,
Aki yu pitch iko na mashida, like mashimo.
Na sasa imechapa like, double header mara ngapi? Tangu international break?
I think 3.
3 times. Na Sunday kuna double header hapo bado, na Saturday.
Ni Sunday ama Saturday ndio kuna
double header. Saturday na Sunday?
Sato kuna game moja, alafu Sunday kuna double header. Sharks wanacheza huko Sunday.
Alafu before international.
Si Sato ndio kuna double header, alafu Sunday game moja.
Uh-uh.
Ai?
Either way, ni game start.
Ni game start wanacheza hapo
in a span of 36 hours.
Yeah.
Alafu before international break pia wameenda kama karibu 6-7 game weeks.
Juu nakumbuka kuna game tulikuwa tunaenda hapo tunakaa from around 1, yeah? Till around 6 hivi juu...
But before mvua ilikuwa inashikilia. Hey, Simba
before mvua Police wako.
Vilimbwe imekaa mazee, eh hey, mazee tunawatch game tunasema tuzi. Unajua lipo kusoma namba ya mtu nyuma hata uwezi kusoma
message. Sasa wacha hivyo. Jana by dakika ya 20 tulikuwa tunaangalia grau, mtu anasema mtu akachukua drone shot uangalie heat map ya hiyo grau.
Eh.
Bro kuna places hadi ziko na maji, akujanyesha like mvua ilinyesha jana. But kuna places bado ziko na maji kwa hiyo pitch.
Mm.
So mse akienda hapo kwa vibaya. Unaanguka unaamka shati yako number 13 3 huko mwisho ndio inaonekana na si yote. Alafu jina yako ni Makumi.
Nikaka nusu ya 8.
Jina yako ni Makumi. M and I pekee ndio zinaonekana, huko kwingine kote ni matope.
Kama jina yako ni Odhiambo, ni Mbotu. cut. Siko ni realize it.
Really useless.
Just less.
Bad joke.
So yeah, I brought that up because at a pitch ya Police Sako mazee.
Mm-hmm.
And yes, ya Police imekuwa kitoza match. But at a Police mecheza match kadha.
Yeah, inakuwa na double kada. Headers almost.
And this is all as a result of people eating money. Me, I'm going to say it. People eating money. Stadium revenue is not going back to the clubs. And if it was going back to the clubs, yeah. Like, people actually have stadiums and you'd actually be able to pay for stadiums.
True.
Hiyo ndio shida yenye sasa hii hatuna matches kasa, hatuna matches Nyayo.
Yeah.
Juu sasa gava pia ile sama mazee, kama mlipi, why are we allowing you guys to come and play here?
Yeah.
Yet we know. Mkienda Twitter mnasema 3 million at the gate collected, lakini haifikii.
Juu hata Shabana wakikuja league walikuwa shaanza ku-announce, walikuwa wana-announcing, this X amount has been collected today. They did it like for 5 game weeks, then they've never done it again.
I remember walikuwa transparent juu walikuwa wamekuja kwa league
like
then.
Properly, yeah. Walikuwa nasema X amount has been collected, VIP ni seats tumeuza, regular.
Wakakuja waka assimilate na tabia za watu wengine.
Wakaanza kuwa
juu sasa, hakuna vile unaweza justify, kuna pitch yenye msana kucharge tao VIP. Kuna pitch yenye
kukalia simiti.
Una to charge tao VIP.
Na
unajua unafaa kuonyesha hiyo tao inaenda wapi. Kama iendi kwa place tunakaa, inaenda wapi? Si ati mko na concession place yenye wasana za kuja kununua vitu. Mtupati jazi ama mtupati flag ama mtupati
hata kitu ka wristband.
the least you can do ni unachiki hiyo pitch upeleke tu wale wasa wanadunga dunga pitch ah say hata si lazima tu utafute professional tafuta mso agriculture eh and atua dunga hiyo pitch na kale ka fork ndio at least iko ina sip maji but hii ni kitu yenye ukipata msemo mwenye anajua story understand story ya grass anaweza kuja na kuambia cheki after game mnafanya hii before game mnafanya hii mna make sure tu drainage iko sawa juu saka saa hii yes ako at least naweza sema drainage si mbaya unacheki but inafika point ikinyesha sana ini clear sana kuna pieces bado bado inabaki hiyo kitu maintenance haifai kuwa hard police stadium yao they have more control over it ulinzi pia kuna control over there because it's theirs
unaona yeah. Ulinzi the same thing that happens ulinzi wanacheza ucheza huko like very nini unaona kama Murang'a Seals bado ukiangalia grow yao like they take care of it
yeah it's very beautiful like, man
same thing na complex they take
actually,
care of their
Murang'a Seals it I'm really impressed by it
oh yeah
I am so impressed
very
they
beautiful,
take care of
you, there's no way you can tell me that rain has been happening everywhere in Kenya
kila mahali
and I'm sure Murang'a is even worse
uko ni mlimani
but ukicheki picha of Linaka as in it's proper maintained like
yeah
mazi wasi at the very least make the game enjoyable even to the watching fan even to the players
and the players lose so many chances kuanguka mtu ana slide hapo ako hapo mbio
anafanya sema mazi counter ni pitch na kusimamisha
si hata
ball inaenda na unaona kama macha goal ya on the right side like wasi wanaanzia on the right side so mkiattack hivyo mseke cross tu ijaribu hapo kwa D hapo kwa hiyo D box kuna place kuna maji ikidunda tu hapo ni either uoge unaogea hapo na hiyo matope either uoge umisi hiyo ball uchote mse ama kipa afikie hiyo ball mbele yako kani counter mlikuwa mnapiga
inanikumbusha pitch mbili nilikuwa cheza rugby high school pitch ya Mangu na ya Patch Mangu na Nairobi school so ya wacha nianza na ya Patch ilikuwa ina slope hivi. Na wakishinda Quintos wataanza chini. The second half waanze kucheza juu wakikam hivi chini. Mbazi nakwambia ukicheza chini unafunga points zote, ukicheza juu ufunge two points zote. The second half mtaenda hiyo side. Like hakuna wasa kuna au kuna za kufunga points second half wakishinda Quintos. Sisi tulishinda po the first time in almost 15 years. Tulifunga 14 points first half, second half walifunga 12 wali hata conversion.
Mm.
But mazi sijai hema hivyo. Juu second half, mnacheza, mkipata ball, mnenda uphill all the time. Awa nakuja downhill. Pressure inakam tu, pressure inakam. Ya pili likuwa Mangu. Mangu, so pitch dafa kwa hivi rectangle.
Mm.
But side moja iko hivi. Iko hivi. So hii line ya huku,
imepanda juu. Yeah.
So mkicheza hivi, mko na space ndogo ya kuscore. Pitch ni ndogo on that side, kushinda hii side. Same thing. First half alikuwa anacheza hivyo, second half anacheza hivi. Sasa umechoka, imepanuka. Mazi, tukaona teseka.
Na kwa nini hawakuwa fix the line?
Hiyo si nini yao? Hiyo si hiyo ndio conditions you have to play.
Nika Bournemouth juzi walikuwa na water.
Bournemouth wameingilia wapi?
Na lazi nimejamba mbovu. Unaona hiyo like kutaka advantage nini wana water grow hivi. Saidi ya Manu wana water bro slippery kila
mlikuwa mnaanguka.
Uliona?
Hata Mourinho alikuwa anafanya hivyo. Ile sema alikuwa Barcelona alikuwa anasema msieke maji kwa hiyo pitch. Hakuna slick football leo. Leo ni ball ya juu. But okay, that one is different. There are some things enyewe as a team. Juu kila mtu anateseka. Hakuna mtu akona advantage hapa.
Hapa
na advantage, away team ina advantage. Machakos is a neutral stadium. Hiyo ni kitu nafaa kwa na wanaangalia. Anyway, tumefika hapo yote kusema KCB na police. Police managed to get a 1-0 win against KCB.
With a beautiful goal.
Dante aliweka hiyo kitu goal.
Oh my God.
Karibu hata.
Outside the box, one shot, two shot.
Police walikuwa away. Hii pitch ni ya nani?
Ni ya police.
Ni ya police.
Mbona walikuwa away?
Joo.
Ama it was an away game, but ya kukuwa na.
Yeah, kwa. Check your bow. Like. That was such a beautiful goal.
It was Duncan Otieno.
Hey.
Bro, and Messi is back, man.
Oh, we know!
Bro, players, I wish I had on my team, Messi. Achani
kuambie. That, let me tell you. He plays as a fullback in that game. Yeah. In that game.
Kushona wakuri wa nisimaibi, let me tell you.
Wejua, wejeli, kaliguzwa.
Na kuambie, alikuwa cheza ka fullback. But nakuambia the amount of times he was in the midfield alafu then uko juu. And then he's a guy, if you lose the ball, he's going to search the ball for you. Hata yeye mwenyewe akilose ataenda kuitafuta. Like honestly, hata ningesema heat map yake ilikuwa na katu. Ako tu kila mahali, honestly. He's the literal definition of Messi. Like
na Muguna lives a chance nyingine hapo.
A big shout out to Muguna this season. This season amekuwa he's been there for policeman.
Yeah.
This season amekuwa. Unajua hizo seasons zingine kulikuwa na players Kahata alikuwa na nini? This season tulikuwa tunagoja tuone Taiso Taiso akikuja ku help nini, but Muguna amekuwa like amekuwa up for this team. Na ukiangalia before international break alikuwa guess alikuwa out for some period.
Yeah.
Muguna that is. So kuna time police walikuwa na struggle ile unaona yes wameshinda but ni a crafty win.
Mm. Yep.
So yeah, he's been good. He's been good for police this season.
Yep. And
Daendelea.
Sorry. Asema tu.
Ayangu ni ujinga. Wewe sema endelea yako serious.
Oh, I just wanted to say, like, when you look at that game, I really have to applaud Tito Okello. In as much as, yes, he did not score in that game, you can just tell how important he is. No, he did not score.
Umesema, yes, he did not score.
No, okay. Sorry. No, he did not score, but you can tell... What a jinga. You can tell how important and how good he works. And for me, I think that's what I like seeing in a striker.
Mm.
Like, mtu mwenye ako involved.
Nanyuma.
Kwani? Unataka kusema, acha nimalize. So, he missed a chance, aligonga post, but
still, na aligonga kisoguya enye.
Na akajaribu kufanya
hizi vitu mwachega na acho peke yake.
Hii hoto kwa disubuha. Alikunua msevu likali kwa.
Bro, that should have been a red card.
Alafu ili anabuka na sama, zi isku mguza.
Alafu a very good clearance by police. But honestly, I would say, alikuwa na drop down and try to create chances for other people. So, Tito, the way he plays is definitely what I think a striker should be doing. And also shout out to Alvin. He came off in the second half, a substitution, but he really tried his best. But kitu moja tunafaa tuongelee Matasi na ku waste time. I've seen this like in 3 games. And I'm
he's
not trying...
He's a pro in that.
He got a yellow card in that game. But the thing is, like, I personally know how good and how fantastic he is as a goalkeeper. Because your game, KCB, really pressed police. Police were just up for, like, the first 20 minutes. Then after that, it was KCB running the whole time.
Mm.
And, like, shout out to players, whatever, nini wa KCB. Najua kwa mtu fulani wa taka kusharat. Hanif. Yes, Hanif.
Hanif was so bad. Big shout out.
Yeah. Yeah, he was really amazing in that game. But Matasi anashika ball analala chini. Analala chini. Analala. I honestly thought he was going to get a red card because he had gotten a yellow card and he's still doing the same thing.
Hey, Banas, you have to do it. All it takes to win.
Nah, that's foul.
All it takes to
that's
win.
Yeah, nikipo a national team, but nini unafanya?
Yeah.
You have to push the boundaries. Kenya you must see. You must see where the boundaries.
Uma. Iyo midfield ndo iyo Abud, by the way.
Abud was in the stands. Kwa bench, alikuwa kwa stands.
So, and by the way, a big shout out to police. They haven't lost a game. Under Salim. Since Coach Babu took up his nini, they have drawn three games.
Yeah.
Kituka, yo. They've been good.
They've been good.
Yeah.
That's why he's my favorite coach in the league.
And now they've jumped to Salim Babu. Second, eh?
Imagine. Out of nowhere, now they're number 2.
Yeah, nine points behind.
Tunajua, si lazima utukumbushe.
But shout out to Salim. The best coach in the league, man.
Yeah.
Hey, shout out to Salim. And then title challengers, wengine, Bandari versus Bidco. This one was a very difficult game to even find highlights for.
I don't know why they man, don't have highlights tonight.
This is exactly
now
what...
Now we can't be at all games.
Sheng was talking about last week, Maze.
Yeah.
Let but our media or other team wakuja...
Let us come and shoot for you guys.
Employers! What to pay at the highlights, Basi. Kawa ataki to nini
a team that's competing for the title.
Imagine, hakuna highlights.
To ata ku compete for the title. Teams zinapigania relegation, they had a game today. Azam, KBC, hakuna hata mtu alifikiria tu. Bro, that was?
Sika Kamega Homeboys. Relegation
derby. It was
so like Moroni na Shabana.
Moroni na Shabana. Bro, wameachana na point moja.
Mm-hmm.
And Shabana had to win wa close your gap to point moja.
Yeah.
Which they did, by the way. Na, badala wakave your game, they just... iliachiliwa tu hivyo sisi tunaona hawa wamefunga bao
Shabana wameshinda yeah
bro vitu zingine ligi yetu haiwezi grow hivyo haiwezi grow hivyo
utafanya sheng alie tibu msipe sheng stress
makume toka sana
hakuna stress ya relationship
that's just passion man someone who's passionate about Kenyan football and wants to see us do well but so game ilisha 1-1 I guess in terms of implication pale top of the table it doesn't really mean much.
Yeah.
Actually, it means they dropped, yeah?
Yeah, they dropped to
they
third.
They dropped to third. Police soccer overtake.
Yeah.
Mm-hmm.
Bidco now, I think that is more of a good point for Bidco than anything, Bandari. Right?
Mm-hmm.
Yeah.
Because that one was actually got them above KCB.
Bro, imagine and Bidco away, by the way.
Bidco, yeah, that point took them above KCB.
Yeah.
Just 4 points behind AFC.
Well, they changed stadium yao, so wanaenda Mombasa Sports.
Yeah, Mombasa Sports, nina.
Yeah.
But so they were away, nevertheless. Yeah. So Bidco worked for it, by the way.
Yeah.
Bidco worked out for it.
Yeah, that was a good point for Bidco, away to Bandari, title challengers.
True.
Before we jump into our next game, yeah, City Stars na Muranga, we want to give a shout out to Sheng for pulling the AFC jersey.
We are sorry, man. We are sorry. Tunalia.
Leo ndo nimefua nguo, so jezi yangu ya gori iko kwa kamba. Inagojea Derby Sunday.
Yeah.
So, nikaona, why not represent my boy?
Yeah.
Na alifunga jana. Nivenye tu ina namba.
Mm-hmm.
Yeah. Who's your
boy? Kuandika,
Ken,
number 27.
27.
Can you do some for me?
No.
Wow.
27.
K.O. K.O.F.C.
But yeah, the jersey looks nice.
The fact very that present. A Gor Mahia fan is
wearing an AFC Leopards.
But,
but that's
one thing I'll say is we also all just want me nikipata jersey ya AFC mintava hata ya Gor mintava. Getting this jersey sometimes is insanely difficult. I feel like the ones that are easy to get, Tusker, because they actually tell you where to get
pale
kwa entrance.
Tusker, Gor.
Gor unaza get square game.
Yeah, at a sequel game, they still have a website.
They have a website, but they're expensive. Theirs don't make sense.
Who has a website?
Gor.
Gor, a website. Yeah. A website yenye wanauzia.
Oh my God, I did not know that.
But they don't make sense. It's like 3 times as much like other people. Like Tusker, who will give you in different colors.
Yeah.
Not 3 times. I'd say maybe 2.5 times mm-hmm. less than a Gor jersey.
Mm. Kariobangi Sharks hata sidhani hata za players inatosha jezi.
Hii ni wivu na nayona.
Uwe sijaribu kwa zafu ungelea timu yetu. Unasikia huyu. Ati zinatosha players. Unadhani wanafanyanga nini.
Amna amuzi kwa field. Amuzi kwa website. Amna location nini.
No, but then that's not just a Sharks problem. Almost all teams have that problem.
A big team like Kariobangi Sharks should...
Producer, cut your place unitumie. I want that specific party. Yeah, misema.
You know, naongea ndegzu unajua naongea ukweli, si ndio?
That is very true.
Unajua mbona nasema?
Johan Cruyff would be proud.
A team that has played versus Everton in Nairobi, Kenya.
Mm-hmm.
Awana shop ya jezi wanauza. AFC Leopards.
But let's be fair, it's not just them.
Yeah,
Kakamega Homeboys. I don't even know how their jersey look like. What color do they wear? kaka magombo hizo na vakala.
Wanavanga mingi.
Ile, kuna ile.
Wana white.
Hata sijui kala yao.
Yeah.
Again, pia sisi, tuki edit hizi vitu. Sasa zingine watakuweka edits, watakuweka nini pale kwa screen.
Yeah.
Kupata tu logo ya Kakamega Homeboys, maze, hey. Like, you can't get logos of these teams. You can't get logos, you can't get jerseys. Alafu wase comment section wanasema, shout out to you guys comment section, mkitona na jersey ya Real, nasema maze mbona 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 Real. Sama mkiongelea game ya... Game ya
local. Ya local nilipata nanga
niya by the way. Ni hard kupata jersey. Like it's actually it's difficult.
Actually very hard.
I literally have, I think, 11 Arsenal jerseys. I don't even have one for KPL. Mm. Which is very shameful.
Oh, so, yeah. I have four.
Wow.
Kuku, where?
Nice. Guy, nani... oh, yendio kuku. Mm. Wow.
So, very shameful.
Nani, Ulinzi do sell their jerseys.
Oh, Gor do sell
their jerseys. AFC, these jerseys...
Bidco, I've seen Bidco jerseys, so many of them. But it's like the ones who have jerseys, wanafanya Bidco.
Oh, they
so do. So, ukenda kwa study, unapata wate ni colleagues. Like, they'll do each other.
Oh, okay.
Like, that's what I've
seen. Is this in the police?
Police as well.
Because all the police officers police have.
But police do sell too.
Yeah, true. Yeah, yeah.
Where do they sell?
In the field, wana kuanganaza.
You know but, what? Yeah. This is a big shout out to all the teams. Literally, just tell us where all the jerseys are found. You can come to our write on our comment section because everyone is asking us. We don't know what to say.
Exactly.
Sometimes we just say, tunajua mse.
tunajua mse. We know someone.
Yet sometimes we just happen to find them kwa study by mistake. Unacheki. Yeah, so I think it's a big issue because
then nataka ya karibangi shaks ingine. I have the old one, ile ilikuwa imeandikwa Betway. I need a new jersey.
I'm going to go to Betika.
Because a team like Sofapaka, they have like interesting jerseys. I would love Sofapaka.
Oh, but Soba Mungu.
Ulinzi for sure.
Sofapaka, hopefully, waki stay up. Just then wanashuka. Wakona new CEO, na anajua what the fans want, nini. A big shout to Ronald. Amechezea Gor, amechezea AFC. So he knows what the fans want. Hopefully vitu kwa team zitaenda a bit better, tuletewe jezi grow, tuletewe nini.
Yeah. Yeah, Ulinzi has our friend of the podcast.
Yes, yeah,
East West Fashion. Big shout out to Ulinzi as well.
So, on the jerseys. Yeah, we'd
like to have these jerseys, Mazi. Because the ones which have different colors, like a green one, a yellow one, like a variety.
Mm. True.
Because I know Tusker, I know you can actually get. When you went to the stadium, you could actually buy.
Tusker, neza pata ile white na yellow.
Like, for me, honestly, to close this black up, I don't understand how other teams don't see this as an opportunity for them to make money.
Like, that's where the problem is.
Why?
If one person is making money, right, even within the team, others will want to find ways
more how they can make money.
Because teams don't make money themselves when it comes to jersey sales, right? Because the person who manufactures this jersey is probably the one who's going to sell because they have the distribution. Okoyo network could distribute.
Yeah.
So Jaza Kukamia, this is something I know from someone who makes jerseys locally, who wants... did work for a team here in a team that's still in FKFPL. They worked with them, and what happened is that walikuwa wanatengeneza jersey, wana print, alafu waondo wanauza.
Then a cut goes to
the team.
Yeah.
But you see now, after a while, the team said, "Hey, mazimu noza jersey mob sana. We want more money." But they don't understand the amount of money that goes into actually sourcing for the product. Yeah. Making and the getting your logo and then actually printing in the store.
Yeah.
Right?
Yeah.
Mm-hmm. Storage needs of it to sort. There's costs that go to that. So I'm talking a certain amount. Now it's a jersey may cost 1200, right? Una pata cut, I'd say 20%. Yet you want more because we won't honor too need 1200 demand off the shelf. But then
where would you want a cut more while you're not contributing anything past I'm telling you what happened. I think a 20% of something is better than 20% than 0% of nothing.
That's the thing. But you see, your short-sightedness is what is hurting team our league, right?
Team because yetu nazo onangi
if you see that the bigger picture is people are wearing your jerseys, it's doing numbers, it becomes a fashion statement more than anything.
Yeah.
You find people who don't even watch football. I'm ever too jersey at AFC ju ni blue na ina match na outfit yake
yosi. Una cheki. Yeah.
Like those are the things people don't understand. Because right now ukienda tawa utembe hivi. Zile jerseys za Arsenal na Manu utaona. Team viewer.
Mingi.
hizo jezi zote zinafaa kuwa zimebadilishwa zikuwe.
Like, yeah, and people are willing to go and buy like Arsenal jerseys for like 3,000, 4,000 and nini. You think people aren't willing to spend money to buy like Karibang Sharks jersey? And they look very amazing. Like, I've worn a Gor Mahia jersey and people are like, you're just a little happy in a cup. Well, that green looks good. And then I was thinking, if I got the Karibangi Sharks
that
one,
green looks
the
good
white
on
one,
you.
Oh my God.
Now look at people like us, now box to box. If you're doing like 100,000 views per week on Taondani, yeah, on all platforms, on everything we create.
Yes.
Like, think about the promo that is, if I'm just wearing a Sofapaka jersey, like, that is just insane. And me, I'm willing. I will wear every single team's jersey because we need to promote them equally. It's not that we are picking
one. We want Jessica people to watch our league. Talanta.
Ninoma.
Mine is ataka ya Nairobi City Stars pia. Guys,
by the way, City Stars
come
do always,
connections,
do always sell
na connection City Stars.
No,
yeah, wanauza.
No.
Musa alifunga pena juzi, siyo ni connection. Si tunamjua.
Yotaba ndo kimoto. Yeah, best ya makubu.
Kusaba. I don't know him personally, yeah, Nairobi City Stars. No, I think the blue looks really nice. It's cool.
By the way, ziko wano, ndegzata atandika
place neza nini? I don't know if it's City Stars who do this. You buy their jersey and then you get like a free pass to
Ulinzi. Ulinzi do that.
Yeah. So once you buy their jersey, all
home
their home games
zote,
it's free for
ni
you.
Free kwako.
Watcha.
Yeah.
Thought that was a very strategic good
move. Is actually really good.
Because even if you buy it like 3,000 and 17 games,
still,
home games.
It's still
and
a lot.
Aji?
I mean, like, it's value for money.
Yeah,
it's
value for your cash.
Because sasa kama, you're going to get, like, a normal ticket, which goes for 200 shillings. So it's 17
kukalia
times 200. That's 3,400. So we save 400 shillings.
It's even
in the
more.
Sense.
Juu, ukitawa games. Izo ni game, bado jaka games za Gor, AFC, nantena, Tusker.
Kazi lezi nyoli, kuwa nalipisha punch na thao. Yeah. So,
Izo games, of course.
I think that's a very good strategic move by that team. So, yeah. Whoever is behind that, brains mtu wangu, brains. Yeah.
Hey, so umesama City Stars, 22 straight, msali funga pena City Stars. Walipata pena ngapi game?
Walikuwa na penalty mbili.
Walichapa
team
yako share.
Mwaura alikuwa tu anaokota tu kapen. Kila time.
Yeah. And kapen really played well.
Kapen is a
proper ball. And he missed a chance. Though,
Asita.
Yeah. But alicheza poa. Na Muhammad Ali.
Bona chance netonga sita.
Yeah. Si alikaa chini. Alikalishwa
chini. Like a clear chance netwa Mr. Sita. Like you Mr. Sita.
Yeah.
Like no way. Like well, it doesn't make sense. Like but you jideli toka api.
Peter Drury.
Chance ya kukaa chini.
Oh, Peter Drury.
Is it like from money right to... Okay. Yeah. That game was chaotic, let me tell you guys.
Before you get there, just tell us, what was the score?
3-0 to Nairobi City Stars. Muranga Seals walijituma, lakini wapi, it wasn't their day. Everything. Balecho missed a very beautiful chance. He got a free kick. Instead, ya kupeana pass.
Hata mina
yaza
choka by the way.
Haka try kuscore, ikenda, ikagonga inje hivo. Like, this game was so frustrating, man. Yeah, it felt really bad being on the
losing side.
Yeah. I was like, oh my God. Watu wametoka Muranga, wamepiga kelele huko. Eh! Yeah. Nini yo?
Si umezoea hii season. Omu ulikuwa na feel bad, wanasikia venye unasikianga.
Nani yo?
Watu wasi.
Ah, we kuenda huko.
Si jote ni watu wasili. We suli enda try out seals. Hmm?
Yeah, akakata
ni unasikia story uche
nige nyue
alitoka maisaki and asili
moja na team yetu
last week sultembo ulichapa transfer mpaka Muranga Seal kutoka maisaki
si Muranga ushago but yeah seals walijaribu yes hapo kulikuwa na chance mimi na mtaa chance haitwa Kiplanga tama he had a proper chance. What a save by Mukolo, by the way.
Yeah. Ali make some very good saves. And also Muhammad Ali venye alikuwa na run hiyo nini mpaka ikafika point fans wa Seals walianza kumtusi.
Yeah, mtajua Ramadhani imeisha. By the way, he's been bowling for Nairobi City Stars this season. Acha
nikwambia wakiwa Ramadhan bado watu bowl. Hey.
Muha is such a bowler by the way.
Nini zake zimekuwa? He's free kicks. You remember it was a game that we watched like a few weeks ago.
Yeah.
There was his free kicks are just nice. Yeah.
Na nani mwingine pia tulikuwa tunasema free kicks zake zilikuwa kali. Which game was that? Oh, ilikuwa corner kicks.
Yeah,
corner kicks. Kwanza nani ni msauti yake?
Wanyama.
Oh, ni Wanyama. Yeah, Brian Wanyama. Mm. Yeah, but wow. That was a good penalty by Muhammad Ali. Also a very good penalty by Kusaba. Nilisema, anyone who has a number in their name, we represent all the Sabas out there, all the Kumis out there, all the Tanos out there. I don't care what you guys say. Shout out to you guys. Please charge. charge your utensils, yes, guys.
Speaking of Tunini, hey, you boy, your pili and nini pia ilikuwa wazimu. Your City Stars.
I know. By Owalo.
Owalo.
Yeah.
Yeah, when
you call it. Top beans, bro.
So top now
passing in hapo Kaliba ikapel.
Assist ya kapeni.
City Stars are actually hot on the heels. They are not far behind, yeah. They have 42 points in 5th place. There's 3 points, yeah. 3 points separating number 2 and 5.
Yeah.
Yeah. So they're there. They're not far. And if you think about the number of goals they've scored, they have scored the third most in the league. Because Tusker have scored the most with 35.
Mm-hmm.
Fourth. Then Gor 33, Police 32, and City Stars 31 in terms of goals scored. So
yeah,
they're getting on the score sheet.
Nikweli.
So yeah, that was City Stars going up against Murang'a Seals, team ya Makumi na Sheng.
You guys, my team is Sharks. Let's remain there.
Now
tumetoka native team.
Tumetoka team zenu.
Our native team.
Tumetoka team zenu tunaingia kwa team ya Celine. Chaledi.
Ndovu niku. Ungenitafutia hiyo nini? Itabidi wariju.
Let me tell you something. Yesterday was the best day to hit watch these teams. Yesterday I woke up hivi. Hata nililala kweli. Niliamka hivi nikasema acha niende Machakos ku hit watch. Kufika tu hivi. Nilikuwa tunasikia tu vizuri. Juu game ya Tusker nayo ilikuwa na mabao, ilikuwa na drama, ilikuwa na mabao, watu walikuwa na swim kwa matope.
By the way, aso alikuwa na
walikuwa na
Ojok deka ya 22, ungeona jina yake. Ulikuwa tunaona K na 3 imetoka huko.
Kama Odhiambo. Unaona tu?
Kaifuta nini na stories za Odhiambo by the way.
Yeah, so
kama ni Makumi unaona tu mi. Tulisabatu ni ile M ya kwanza na ya mwisho.
Hey. Oh, M-I.
So,
ati M-I.
M-I.
Talanta walikuwa poa jana.
Mm.
They had a good game by the way. Tusker are missing
Odoyo
so much in that midfield. Midfield was porous. Iyo ndo fans wa Tusker wana regretting mbona Humphrey Mieno aliuzwa. Juu kange kwa kwa midfield na Erambo. Juu, for real,
Erambo needs another person.
Aizi cheza kwa hiyo mid peke yake.
Yeah, true.
Juu, it was so porous. Hiyo mid ilikuwa porous mbaya. Yeah, so Talanta, Kapaito scored a...
Chief.
Chief wa Makumi. Chief wa kina Makumi.
Kai nilisa huyo jina tena. Nali niambia.
Do hiyo. Ay.
Leta ni simi yangu nitafute hiyo jina. Only something akiwa lie. But
Chief alifunga. Last week you called him out. You said he needs to score a hat trick. At least he scored
one goal, so that's better.
Na akafanya orthodox ingine.
Alijaribu kufanya orthodox ikakata.
Unajua mimi nimeshanga mbona tusiita orthodox. Like it really makes sense pia.
Kwa nini?
As in ortho. Bora tuliita orthodox. Bora tuliita hivyo tukiwa watu hii. Like hiyo jina ilitoka wapi? Si ortho fu ni orthodox.
Imagine kwa boxing kuna orthodox.
I know, but you're in stance.
Yeah. Like
orthodox but, na South Pole.
Yeah.
But sasa, Otho ni Sheng. Ni Sheng, your overhead kick.
Oh, yeah. Anaitwa Ndauo.
Ndauo.
Chief, yes. Ndauo.
Ulisema inamaanisha?
Chief.
Oh.
Chief yeah. Tansy. Shikamzai.
But in English anaitwa Kapairo.
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 Eric Kapairo. Bado anaongezea talia goals zake.
Yeah, so Ojok.
It's crazy, man.
Ojok aliuza chances mingi kwanza.
Hebu tuangalie tu hiyo pena kwanza. Hiyo pena ilikuwa wazimu. Lakini aliweza. Ama ilikuwa tu kusleep.
No. Ilikuwa pelante.
Ilikuwa handi na nusu. Hey.
Iyo ni ukora. Alikuwa nataka. Ana sleep na mikono yuko huko.
Ndiyo, ndiyo. Check your pass. Ya Kapairo. Ndo yo. Uyo akarudisha nyumu. Uyo akasimamisha. Hata tuwizio nani nani by the
way. Eish. Eish.
Ilikuwa handball. Leo
handball ilikuwa wazimu. Lakini wasa wana slide kwa UFD.
Unaona yo shimu nilikuwa kuambia yu enye kona matope.
Check, check. Hata uwezi join nani. Tebu angalia. Angalia.
Sindo yo.
Unaona jina yote imesha arabika huku nyuma.
Ai waseba na FKFPL, do something about your pitches.
Panyene mambo bana.
Si
kila ziku kupigara.
Ndawo.
Bedhendo walu kwa mehata
pia. Alafu jazi yake ni safi.
Achicha.
Kwa mkwe mesema jazi yako ni safi.
Kaya wama. Misipi ni mesema, hindi wamesema.
Wow, Kapairo mazee jazi yako. Hey.
Karibu wauze.
Kwani mbona nani walikuwa na? Mbona alikuwa anaangalia nyuma ni kama kuna... Ni kama boy likatalizwa.
So, kulikuwa na issue. Mm. Kaa for 10 minutes. So, after this, after the attack, after ame like yo kupiga pena, alifuatilia ball kupiga rebound. So, lines woman, alinua nini?
Inakuwa aje ati.
Flag aje.
Ndo nashindwa sasa pena. Pena si mini rebound. Sini pena napiga.
Bona linua.
Alikuwa nasema ni offside.
No, the only thing I'd say is, ukirudi nyuma unaweza cheki, vile pena inachapwa, kuna msa wa taska kwa hiyo. So, unajua kale ka sako
ni hiyo nini. Issue hata ikuwa hivyo. Issue ilikuwa, walikuwa nasema, hiyo time ya rib, uyo madama alikuwa nasema, uyo lensuma, alikuwa nasema ni offside.
Cheki, wao wow, sota kondani ya D hata kabla pena ichapwe.
Juu ilikuwa inafaa kuritekiwa hata.
Msa taska ameingia kwa nini?
Eh.
Ameingia kwa hiyo circle.
Ilikuwa inafaa kuritekiwa hata. Juu huyu jamaa alikuwa asha nini? Asha.
But then ona watu wote wa nini wenye wako hapo ndani.
Wako hapo ndani, yeah.
As in, it does not make sense. But so, yeah, that was it.
Na issue.
Shout out to December. You guys, bro, you remember that date? The best name in the league. Nikasema December. Now he's
alifunga
and I raise bro, up to his name.
Alifunga bao ingine.
Kwa nini?
Bola.
Inje ya box.
Kwa nini? And I raise up to his name aje?
See, he has a good name.
So
he must play well.
He's raising up to
December. He has a good game. Good name, good game. Goes together. As in, zote zinaisha na AME. Name, game.
Same.
Yeah. You know what I'm saying?
Yeah, so this akaanza comeback ya Atalanta.
Yes.
Then goalkeeper, mimi naweza sema goalkeeper alipeana task by the way.
Ali make a very good save but then akapeana bado.
He wasn't at 100 au kwa venye anachezanga. Mimi ningesema
I was going to ask, do you think now it's time to tell Matano rudisha Bwire man?
Hey, food is nini.
Ni beef ama ni food?
In
whatever. Yeah, Bwire arudi bana. Bwire amekuwa kiokoa watu. Na of late wamekuwa wakiconcede.
Director ni nini?
Meow meow meow.
Alalala.
Mi majira tasi ni nini mnacheka cheni
ni wapi? Hata mimi nimefloat.
Umefloat. Okay. Yeah.
But I think minds.
Wasa December. Wamekuwa kiconcede. December. Tunafloat pamoja.
Hey, by the way, we are both December babies. So yeah, wana
concede. Ousa alianguka.
Naitwa
machika.
By the
way, kabla ruke kwa hiyo dunia alikuwa amekauka. Unachikiwa ameamka bila
kuwesha.
Ah, wase bana, hii pitch bana. Hey, unaitiki mleusa na. Ay, surely.
Make me lose my breath. Wajua
alianguka kwa maji. Nyuma ya post kuna maji
by the way. Sidiyo, sinu nasemba.
Ona mzai wetu.
Cheki, anashtuka ni kama ajui ni
timi yake. Mafaifu ni kama ajui wako 3-1.
With this result, is it correct to say league imenda?
Do we? I don't know. Don't ask me answers also.
Najua alikuwa, bethe alikuwa na shout kutoka, amekaa kwa bench lakini ana shout.
Hey, ameshanga.
Chances wanauza hapo.
Lakini acha nikwambie kama kuna kitu matano ufanya. training hawa tu wapeleka sana. Like, these people, their training is top tier, man.
Actually, waulize. And I asked you guys this earlier, and I think you told me there's no connection, but I need to ask again. E FC Talanta, is it in any way connected to Talanta, e project ya Gava?
Talanta Hela.
Si connected na Talanta Hela.
Ah, ni mwona ma signboard zao hapo kwa...
Yeah.
Ziko mobs ya Talanta Hela.
Ni a government.
Zile pani. Yeah. Ni government, ministry of whatever kisema Talanta.
Yeah, ni a government...
Team.
Si team.
Oh, we.
Iko under...
That project.
Yeah, iko under your project, but si project ilikuja nini later.
After the team had already been created.
Hey, matara na shangamaze. Izi mapena zote zina... Izi mistake zote zatoka hapi.
Jisasa kaa hapa, keep her surely.
Na mbona yu kalia kula kaa Bielsa? Ama yu kalia nini?
Anatoe kukul tempa. Anakona tempa.
Hey, let's go to live watch versus Tusker. Hey, can watch up him to sideline.
Nani yo?
Si matano.
Again is Tusker aji.
Walikuwa chiza, ilikuwa, as in, tulienda kuwatch game Tusker.
Oh, Tusker. Ile Ruaraka Stadium.
Yeah, Ruaraka Stadium.
Wey,
jam. Hey, sijui ilikuwa nene chiza. Hey, umse, ali mwangalia vizi. Akasema, hey, umse, sa unadhani unafanya nini? Na yoni after bao amefunga, ameenda amemsomesha.
Amemkasirikia.
Hey, umse ni perfectionist.
Yeah.
Umse ni sasa perfectionist kabisa.
Yeah, but Tusker have good players. Wakona players, kuna player mianga anaitwa Oguta. Such an is akipata team imeshikana vizuri hapo. He's a good 10. He's a good number 10.
Mm-hmm.
Yeah, so Dise, that is, I mean, kwangu personally, Dise na captain wao Pinches.
Mm-hmm.
Pinches jama, man of the match kwangu kwa hiyo game.
Mm-hmm.
Walicheza game mzuri. They were compact. Walikuwa na defend vizuri, like as a unit wakiwa wote. Waki attack, counter. Mabao hata ni kwa Tusker wangekula kubole. Mabao zilikuwa zinakataa Talanta. Yeah, so...
Yeah.
Yeah, big shout out to Poster. Head watching number one.
To Poster or Talanta?
No, to Talanta.
Now that you've said Poster, that is the game we're going into next. To Poster, walilala 1-0 against the boys you support.
The boys in blue.
Your boys. Saya hizi kata, hizi sama si team yangu na meva jazi yao. Sinio makubu.
Team ya boy wangu.
Since 1964.
Yeah, that's a jimina jua tu yangu. 1968.
Next week, hii week una support nani?
The greatest team on the land.
Oh, sorry. So yeah, game ilisha 1-0, obviously.
To AFC.
Nani, anaitwaje?
Odhis.
Yes.
Owino.
Ken. Alikuwa man of the match.
First goal.
Na alifunga bao.
AFC.
He was leading from the front.
Guess who predicted that goal?
Eh, ebu tuambio story of who you predict.
So, tukipiga picha huko nje, kuna jama. Nile line up yangu. Mimi niliwaambia I know things. 1-4-4-3.
1-4-4-3.
Sindio hiyo 1-4-4-3.
Eh?
Wo uoni?
Wewe sio
1-4-4-3.
Nimekupa countless of chances.
Sindio ile pale.
Sindio ile.
To rectify your mistake. Amesema
1-4-4-3.
Namwambia ati namwambia ni 1-4-3-3 na bado anasema tena
4-4-3.
Wewe na 443, hii ni mara yako ya sita.
Ni zawa.
Mara sita. Sijui niseme. Anyway, so yeah, AFC, wametoka wani. Wow. Boy wa Sheng alifunga bao akatoka man of the match.
Boy wa Sheng. Boy wa Sheng.
Hii ni wimu na naiona.
Ken Owino.
Na Sheng alipredict hiyo bao inakuja, and he actually scored.
Yeah.
Do you think AFC were wasteful in front of goal?
Not really. Mm-hmm. They had chances, yes.
Mm-hmm.
3-2 chances, but game ilikuwa game gumu. By the way, it was one amazing game. Atalanta hata ikuwa game.
Conditions pia ikusaidia.
Conditions hazikusaidia. Like the ile like ball ya end to end.
Yep.
This was it.
Yeah.
Kuna player wa Poster anaitwa Olilo.
Olilo. I had a bit of a shout out to Olilo.
Olilo,
man.
Is such a bro. Alikuwa na second half.
So excited to see that guy play.
he's a proper winger.
Yeah.
Anachezanga ball vizuri. So he gave the defenders, alikuwa na peki na Bakari, sleepless,
sleepless nights. And also
saying?
we have to give credit where it's due. Levis alisaidia your team sana.
Mm.
Like, Opio.
Opio.
Goalkeeper yeah, na nusu bana. Shout out to Levis.
Na Brian Wanyama, the deliveries.
Ooh, I was going to say, that was good. Like, follow through, yaki be the same every time. Which is unique to him, I'm a practice, clearly.
Yeah.
Exactly.
Nazina, the same area. Like,
maka nikuwa ni mwona, okay, just finish.
Ah, nasima tu deliveries zake. Tu wako tu, he's very consistent with how he strikes the ball.
Yeah. Mm. And I've seen a lot of, not a lot of, many players where AFC, nini zao za set pieces, their training ya set pieces are really on point. They really do train a lot.
Mm. Set piece like, kocho wanafanya poa?
Kazi mzuri sana.
Lakini hii picha sandio, this is now,
ili wakazia.
This is now the epitome of, hii mazimi hata sijui.
Bro, jana Declan Rice alikuwa acheza cha huko hilo, Dickens.
Au, walicheza hapi game?
Eh?
Hii game mchezo hapi?
Macha.
Hii bado ni Macha?
Yeah.
So it was just after the Tusker game.
Now at this point it was something else. So hii double header kwa stadium yenye imenyesha mazao na pitch na katu kama ni ng'ombe walikuwa huko.
Yeah, walicheza poa honestly, like they've been like on a dry spell kiplani wana safa. So it's good to see them. Alafu pia like considering the last game Akimi Heso alijaribu, like he was really trying to score. And iku inakuja, like game ilikuwa imemkata honestly. But he still pushes on very well, so shout out to him. There's this young player, I don't know his second name, but his name is Victor. Aliingianga substitution the other game that they played in Nyayo. I think that guy should be given, he doesn't play a lot of games. I think this was like, I think either his first or second game. I'll go and look up his name, but I think that guy should be given more chances. His speed on the wing is to die for.
Poster. There's a Vincent Wasambo poster.
Vincent?
Ni wana Vincent Wasambo poster.
So, kwanza kuna issue.
Isaac Wasambo.
Kuna issue kwanza.
No. On the team sheet, it wrote Vincent.
Yeah. Kuna issue. So, wa Sharks ni Isaac. Yeah,
Isaac Wasambo.
Oh.
Isaac.
So, alafu.
Isaac.
Wa poster ni Vincent.
But Wasambo. When you Google, it tells you Kariobangi Sharks midfielder Vincent.
Awajui sasa. Google now.
Yeah.
Ligi yetu na yonoma mti yangu.
Hata biba sinilimes. Juni li posti yo video last week nikisema Vincent.
Vincent.
Juni ni show.
Yeah. Niliku show after.
Mm.
After ano karibu wapige makumi.
Anoli nikujia. Kwa nini mnashinda mkiinsist player wa Kariobangi Sharks ni Vincent? Anaitua Isaac Wasambo. Sawa. Si Vincent. Vincent ni a totally whole different person. I know, I'm sorry.
We apologize, yeah, Vincent.
We apologize, man. Si.
We apologize, Vincent.
We apologize to both Vincent, we apologize Isaac,
and
Ano.
Anoti
G. We are sorry.
So like, AFC are 16 points behind the league leaders. 16 points.
What?
A whole 16 points. What? A whooping 16 what? Points.
Misao,
behind league
like
leaders.
Damn.
Gor Mahia. So I think the last game that we need to talk about was today's.
Goja.
We need to talk about today's game.
Yeah. Oh, nini. Kwa nini ya iyo game ya AFC. Kuna AFC bado wako na young talents zina come up. See young talents, that is, kuna players wame integrate to the first team na they are young players. Kuna Owen Mboya, kuna Hassan Beja.
Beja.
Like proper players.
Wana, how old is Casey? Because Casey looks very young to my eyes. Casey.
The captain.
AFC, yeah. But he's the captain, like, ukiangalia mtu unaona like he's like 19 years unless his face ndio inatudanganya, but he's the captain.
Na best yako bado hajarudi kwa team.
Niko na best wengi.
Si nini wa AFC?
Nani?
Ulo wa interview.
Suspense. Suspense.
Ile interview uko Ulinzi.
Wow, very nice. Very nice.
Ajarudi bado. So sijui kani injury ama nini, but the play, the team plays better than when he's present.
Watch out for Allah.
Wallahi. I can't lie.
Nitakwambia ni nani baadaye.
Yeah, so last game nilichezwa leo. We don't know. We don't even know. There's how no highlights. There's nothing. We just know how. We just know the score.
Yeah.
But one thing I'll say.
And Kenan making noise everywhere.
Yeah.
Bro, I'm going relegation, Kenan.
But one thing we'll say, and we agreed last week, going to Moroni is one of the toughest games.
Hey, when you wanna treat what
for them to go and win 2-1 in a relegation battle. Iyo sasa ilikuwa.
Shabana Stadium yao na kuanga wapi?
Kisi.
Torebo be.
Oh, so wako mbali.
Maybe walikuwa na Jaro.
Unajua fans wa Shabana wakisema wakuje hiyo game.
By the way, hiyo ni sifa sana. Sifa sana by the way.
Fans wa Shabana watagonga watu wa Moroni wakijaribu
kuja hapa Ulinzi.
Yeah, true. Na unakumbukanga vinyo walikujanga in large numbers.
Kwa nini? Oh, yeye nakumbuka.
Hata gol
wali nini?
Yeah.
Wali.
You
give me kwa na AFC. Ilikuwa AFC na Shabana.
AFC gor Shabana, it will be very difficult for them to play at Ulinzi complex.
It's understandable
again.
Though. Mnakuja yeah. Mnatuaribia study na sit, we've actually spent money on our own stadium.
Muhoroni amna?
Yes, sorry.
Pia.
Ah, mimi naongea about the other teams. Oh. Easy teams yenyu.
Wajua umesema we.
Ana sema, si nimejenga kwa viatu ya so Ulinzi. Tumejenga study, alafu mnakuja na mafanzi.
Sisi kagi na Bergen.
Eh, bana. Sisi wa so Ulinzi. Unajua sisi ndio.
Na the one and only.
Lukita.
Lukita. Lukas.
Lukita. Oh, sorry. So, yeah. Shabana. 2-1. Against.
Moroni.
Against Moroni. Natuli sama, this is the pitch that is very difficult to play at. So, in terms of the bigger picture, ukiangalia tu table na nini, how big was that result? Because now it has moved them to 1 point behind Moroni.
Venye tu nilikuwa nasema, it was such an important game kwa relegation battle.
Yeah, that we didn't get to see.
Na atujaona hata highlights, hata teams enyewe, sidhani hata wali record hizo highlights.
Yep.
Yeah, such a disheartening.
It's a loss, but shout out to Shabana.
Yeah, big shout out to Shabana.
So, how many wins in a row?
Love next week, mashallah.
Matthew Tegisi scored and Enoch Agwanda scored for Shabana.
Mm-hmm.
And then Luko Chieng scored the only goal for TV producer.
Yeah, ushagu kwao.
Yani producer adia meita an impromptu travel.
Anaenda kuambia mazee, there's something you guys need to do better.
You are not doing well.
Tegisi alikuwa man of the match, by the way.
Okay.
Bado kwa hizi poster wanasema KBC na Azam. Hata magame mazikuwa kwa KBC.
KBC, by the way, they showed, walionyesha game on Saturday.
Zenye zilikuwa police.
Zenye ulikuwa.
Zenye nilikuwa.
Izo games za Saturday, by the way, walionyesha games. Yeah.
So, yeah, KBC. We love you guys.
So
thank you.
Yeah, that is all we can say about the league. So yeah, that was basically the fixtures of the weekend. And even though the weekend will end, so tunajitayarisha for this coming weekend. We will do a short segment on that shortly. So
yeah,
msi tense, but we will be there. Umesema ni siku gani sasa kwa Sunday?
Sunday.
Yeah.
Nyayo Stadium, 3 p.m. We must be seen.
Yeah. Kwa hayo machache, is your boy Dex Makumi.
It's your girl Makumi Tabitha.
Shakespeare apa.
Yeah.
Yeah.
We out here, guys.
Don't add it. Sasa, siwezi fanya segment yet.